dosiye ari hano icyo gipapuro wikwirirwa ukimpa tuzabanze tujye kubaza reka tubanze tubitangaza mwarimu hagaza ahangaha mushaka kwinjira murashaka kwinjira murasura inyubako se mwigeze mubimenyesha ubuse murakimpa pourquoi n'ubu reka nkubwire ntacyo mpfa nawe urubanza ndi mu kwa gatandatu mutegereze ukwa gatandatu muzaba mwaragiye njye watuka nzaba mpari mu izina rya Yesu urazi icyo gipapuro mwazindutse n'igitero ba bagore mwari kumwe na babana cya gitero se bagiye he ko nabonaga muri isoko n'amaduka mwahagaze imbere y'urugo rwanjye neza neza nta nubwo mwari mwegereye aho mushaka mwari mwegereye urupangu rwanjye se twonanse ko batari gukingura mukanyizirana nabimenya gute we muntu w'imana ni utanabyiga ndakurenganya ariko wari ushatse se kwinjiramo icyo gipapuro rero kijyana
Madamu Rwigara uwo muntu uvuga ko ashinzwe kugurisha inzu yawe wamumpa gato tukavugana
reka mubahe Monsieur Lucien Bwana Lucien akira uwo muvugana ni ku ijwi rya Amerika babahamagaye niba muzi ko nta kibazo mufitanye n'itangazamakuru kandi rikorera mu mucyo mufite ikibazo kimwavuganye na mukababwira ukuntu ibyo mukora biri mu mucyo nicyo kibazo araguhamagara ku yawe se arayizi ubu ngubu urabona njyewe siye ndayizi ko aribo banterefonye bari ku ijwi rya Amerika
wisiye ni Venuste Nshimiyimana hano ku ijwi rya Amerika amakuru yanyu none mbwira ni iki kibagenza
icyatugenzaga ni ukugira ngo badufungurire inyubako ndimo kugurisha mu cyamunara
yego
ni inyubako nahaweho pamiti tuseri na RDP noneho ejo twari twavuganye kuri telefone mubwira ko dushaka kugira ngo abantu bashaka kugura bahasura bagakingura ingufuri ikinze kuri porutaye twari twavuganye kuri telefone
yego
ni muri urwo rwego twari tuje tumusaba yuko yadukingurira dusanga hari abazamu dusaba ko badukingurira arababuza turabyihorera tuzakurikiza izindi porosedire turebe uko byagenda
bigenda gute iyo hari inzu igomba kugurishwa ninde ugira imfunguzo isurwa ite kandi ryari
nubwo ngo inyubako iri mu cyamunara
yego
inyubako iri mu cyamunara igomba gusurwa kugira ngo uzana bidinga muri sisiteme azabazi icyaguri icyaricyo ni muri urwego rero twari tuje n'ababakiriya bashaka kubidinga kuko ubu turi ku cyamunara cya gatatu kugira ngo barebe ngo ese inyubako turimo kugura imeze ite nicyo cyonyine
kubera iki mushaka kuyigurisha mbere y'uko urukiko rwemeza uko bigomba kugenda
ofete njyewe ntabwo ndimo kurangiza icyemezo cy'urukiko wenda aho niho nasobanura neza
yego
nubwo njyewe ndi risiva ushinzwe kugurisha ingwate nubwo ngo appointed receiver nyihabwa na RDP
yego
na RDP rero imuhaye permit seri y'umutungo runaka ku processing kugurisha ntabwo menya ngo hari imanza zinizi na izo manza twituba twaraziburanye imanza ziba zireba baziburana ubundi ibindi byose tuba turi appointed n'umwanditsi mukuru wo muri RDP ushinzwe kwandika ingwate
uramutse uyigurishije wowe nka wisiye ndubaha amategeko ukoresha uhabwa na RDB uramutse uyigurishije ejo urukiko rukembeza ko utagombaga kuyigurisha iyo nzu ihabwa nyirayo binyuze mu yahimayira
nubwo ngo procedure za cyamunara
yego
iyo ugiye kugurisha umutungo runaka akaba harimo amakimbirane runaka cyangwa biri no mu manza icyo gihe hari ibirego byihutirwa nyir'umutungo atanga asaba ko cyamunara yahagarikwa kugira ngo bya bindi bibanze bikorwe iyo hatabayeho rero guhagarika iyo cyamunara icyo gihe byanga bikunda twe dukomeza procedure kuko ntabwo nigize mbona ngo wenda hatamba mu cyamunara kubera ko umutungo urimo gukorerwaho ufite ibibazo ibi n'ibi
ni ukuvuga ko ubu tuvugana umuryango wa Rwigara uhagarariwe na Madame Adeline Mukangemanyi utigeze usaba urukiko guhagarika iyo cyamunara yasabwe na RDB
Monsieur Venise
Karame
cyamunara twarayihagarikishije ntazo baguhaye kubera amanyanga baba bazi barimo cyamunara twarayihagarikishije baduha kuzabivuga tujya kubabwira tuti urubanza ruri mu kwa gatandatu tabicha unara yemewe ubu ngubu governor mu gitondo niho twagombaga kujyayo ngo tubivugire mu rukiko ariko twagiye kubihagarikisha muri RDB nagende bamuha icyemezo cyabyo ibyo ndi mumbifitiye uburenganzira
none bwana wisiye ibyo madama kubwira ufite urupapuro rwiho itariki y'uyu munsi rwa RDB cyangwa se na amategeko ya RDB yaguhaye kera
aribyo ngira ngo musobanurire neza
yego
no kuvuga ngo iyo baguhaye permit to sell iyo baguhaye icyemezo cyo kugurisha ingwate gifite na identification n'ingwate y'uyu nguyu ni runaka n'ibinibi nuhanga icyo cyemezo gikurwaho n'ibintu bitatu icya mbere kugira ngo cyamunari hagarare ni igihe wa muntu ugurishiriza yishyuye umwenda abazwa normal money ko bigenda icya kabiri ni igihe RDB yaguhaye kugurisha iyo ngwate ikwandikira ikakubwira iti iyo ngwate reka kuyigurisha icya gatatu ni igihe hari icyemezo cy'urukiko kivuze kiti cyamunara yihagarike wenda utegereze urwo rubanza nk'uko bivugwa n'urugero muri ibyo byose rero kugeza ubu njyewe na kimwe muri izo mpapuro kimpagarika muri procedure ya cyamunara njyewe nk'umuprofesiyoneri mbonye kimwe mu bintu bimbwira ngo cyamunara ihagarike kuri uyu mutungo nayihagarika kuko nta zindi nyungu zihariye mba mbifitemo mba ndimo gukurikiza amategeko kugira ngo buri muntu nahagarariye atabizi
hari kwishyura umwenda harimo gusabwa na RDB guhagarika icyo cyamunara nuko abisabwe cyangwa se urukiko rukaba rwo rubisaba madame arakubwira yuko urukiko ruzaterana mu kwa gatandatu birumvikana ko urupapuro utarubona ubu RDB arakubwira ko nayo yabisabwe kugira ngo ibihagarike bivuge yuko RDB ibizi urupapuro rugombe kuba ruhari nimba mukangemanye yarabisabye igisigaye ni umwenda ugomba kwishyurwa kandi umwenda ntiwakwishyurwa igihe cyose urukiko rutaragira icyo rwemeza wowe urumva uhagaze he hagati aho ngaho ugana wishyiye
kugeza ubu icyamunara dukora
yego
icyamunara dukora kiba kiri muri sisiteme cyarahawe tayimurayini yuko ibyamunara bigenda bikurikirana nk'uko nari bivuze mu kanya iyo cyamunara ubonye urupapuro ruturutse ku rukiko ruvuga ruti cyamunara buyihagaritse cyangwa ruvuye muri RDB icyo gihe cyamunara ndayihagarika ariko nimba ntacyo mbona kuko n'urwo rubanza sindi mu muburanyi ngira ngo na Adeline Rwigara turi kumwe nawe arabizi ko nari mu muburanyi nta n'urupapuro bamenyesheje njyewe icyo nagiye menyesha ni amatangazo mbonye urupapuro rwa rutiyicyamunara buyihagaritse nayihagarika kuko twe dukurikiza amategeko
madamu Adeline Rwigara ibyo uwisi yakubwira urumva bidafite ishingiro
ibyo uwisi yambwira we ku giti cye Monsieur Venise ntabwo murenganya akurikiza ibyo bamubwiye koko ariko twahagarikishije iyo cyamunara turababwira tuti urubanza ruri mu kwa gatandatu batoke bati noneho urukiko ubwo ruzatanga icyo cyemezo ejo bundi ubu la semaine prochaine mu gitondo niho twakagombye kujya gusaba icyo cyemezo ariko RDB twarabigimenyesheje irabizi byose
bwana ndayobotse wumvise amagambo madame Rwigara akubwiye akubwiye igihe yabimenyeshereje RDB ukorera yakohereje wumvise yuko ikibazo cy'iyo hoteli kikiri mu rukiko wivugiye mu kanya ko igihe urukiko rutaraguha uburenganzira bwo kugusha cyangwa kutagurisha ntacyo ukora magingo aya hakorwa iki mbere yuko turangiza kino kiganiro mbashimira kwa mwakijemo hakorwa iki
igikorwa muri procedure za cyamunara uko nakubwiye uburyo cyamunari hagarikwamo njyewe ubu kugeza ubu ngubu nta rupapuro na rumwe yaba urw'urukiko yaba urwa RDB rumbwira ngo rutesheje agaciro icyemezo cyo kugurisha ingwate wahawe ibi turimo kuvuga na Adeline avuga njye ni mu magambo ntaho mbizi kuko nta nyandiko nigize mbona ari aho ntabwo nakabaye mbizi bararinyandikiye cyangwa barabimpaye ngo mbe ndimo gutanga itangazo rya cyamunara ya gatatu ni ukuvuga ngo rero ahubwo Adeline inama namugira haje icyo cyemezo akakimenyesha biroroshye cyamunara icyo gihe ndayihagarika ikindi kiyogereho kandi nta nubwo mwari mwambaje ngo urukiko rufashe icyemezo umutungo waramaze kugurishwa. Icyo gihe urukiko rufata icyemezo cyo gusesa cyamunara iyo rubonye cyamunara itarakurikije amategeko cyangwa cyamunara yabaye ku mitungo itagombaga kugurishwa. Icyemezo gitesha agaciro cyamunara urukiko ruragifata iyo babona ko umutungo wagurishijwe utagombaga kugurishwa.
Icyo gihe uwaguze asubizwa amafaranga ye na nyiri umutungo akagumana.
Amafaranga yabo nta mpungenge ziba zirimo. Muri experience mfite ntabwo uguze mu cyamunara akaba impamvu yuko umutungo uregerwa urukiko hanyuma nyiri umutungo agatsinda. Uwaguze asubizwa amafaranga ye n'undi agasubirana umutungo we.
Madamu Rwigara, hari icyo mwongeraho ku byo ndayobotse avuze?
Icyo nongeraho ni uko izo nkiko bavuga zo zaduhaye gahunda yo mu kwa gatandatu. Hagati aho turababwira tuti nimutegereze kuko ibintu biri mu manza, ibintu biri muri procedure, ntabwo mushobora guteza cyamunara kandi urubanza rutaraba. Twagiye rero kubivuga muri RDB, uyu nguyu nibwo nibagende, none se tuzajya kucyakana, tuzajya kucyaka RDB, tuzajya kucyaka inkiko, byose ko ari ibyabo. Gusa ndagira ngo mbihanize ntihagire ungarukira ku rugo, bategereze urubanza. N'uyu muwisiye ndabimubwiye kuri radiyo, nibategereze urukiko, nibe kongera kuntesha umutwe. Ikindi nongeraho, igihe cyo kwibuka abacu bakorewe jenoside nicyo gihe cyo kuza gutesha abacitse ku icumu umutwe. Ubwo rero niba bararebye bagasanga igihe cyo kwibuka aricyo gihe cyo kuza gusaza abacitse ku icumu, bajye bagitangaza kuko niwo murimo bashinzwe.
Nogeshimire Maitre Ndayobotse Sirashi, ushinzwe kugurisha imitungo. Nawe ngushimire Madame Adeline Rwigara kuba wahaye kano kanya Ijwi rya Amerika. Komera.
Namwe ndabashimiye, Imana ibahe umugisha. Murakoze.